Bwana,
awabariki, awabariki, awabariki Bwana, awabariki milele.
Bwana,
awabariki,
Bwana,
awabariki.
Bwana,
awabariki, Bwana, awabariki milele.
Ukimcha Bwana,
awabariki
na kutembea,
awabariki
pamoja naye.
Awabariki Bwana, awabariki milele.
Ukimcha Bwana,
awabariki
na kutembea,
awabariki
pamoja naye.
Awabariki Bwana, awabariki milele.
Watoto wako,
awabariki
watafanana,
awabariki
wajibike,
awabariki Bwana, awabariki milele.
Watoto wako,
awabariki
watafanana,
awabariki
wajibike,
awabariki Bwana, awabariki milele.
Bwana,
awabariki
Bwana,
awabariki
Bwana,
awabariki Bwana, awabariki milele.
Ubarikiwe,
awabariki
utakasio,
awabariki
maishani yako,
awabariki Bwana, awabariki milele.
Ubarikiwe,
awabariki
utakasio,
awabariki
maishani yako,
awabariki.